politician MC ufisadi tukila punch hata hizi na guarantee rhymes zangu tempe tutache na wazidi kwa IQ shahidi Farid Kubanda vipi anko baba tunda na Juma Mchopanga hizo hadithi ya chini wa chebe na saka yonsa wanasifu bata kwa tempo za kwasa kwasa walo acha tizi waka waka mbishongwasa mina komba pesa zote na sepa kama loasa Tony mwashusha bamaga hip hop ina wigo mpano siseme tuipu arachuga God I'm Tony was my hood mchongu skezi swaga walaini kama mafuta na nyonya kale digaga jay rider nyonga biti kakiuno cha yondo sister mindo msotu ajakaya ikulu unapiga chata hakuno tata mbaratata mama paka basata baraguchi basupra na shona kufunga super wapapadike na kakakwa kakimbia backstage nige mwizanda control na CD fungua nyube episode mpya naendeleze zisi lady oh all eyes on me cause I run this show J-Mine at the big boss I'm proud of you kama hit track imekutaji kidole cha mwisho you put your hands up hey kidole cha mwisho you put your hands up hey kidole cha mwisho you put your hands up hey kidole cha mwisho you
wapi unakwenda hebu njoo na put your hands up hapana kukaa man come on stand up tumble away Ingo makari, mwenye naipenda na ila denda Ligi na kutenga, kama nuka la mpemba Rusha mikono man, rusha na migu kitenda Mkanda wika tika mini ipo saa spenda I like the way wakija, like the way hata wakienda Hata kibaa kanga, bado nani bamba Na kwa mkubwa, kama kidole kidole gumba Kamwiri kembamba, ila nini namba Ako, benu shamba Murize Arnold, madare, komanda mwamba What's up? What's up? Come on, hands up. Mi wakigambo, nigi wagamba. Sgenda, no, usandoke, come back. Put your hands up.
Usi, usi, inaka you.
No, man, it's a fear.
We gotta do.
Put your hands up, hands up.
Idole cha mwisho you.
Put your hands up, hands up.
Idole cha mwisho you.
Usi,
inaka you.
No, man, it's a fear.
We gotta do.
Put your hands up, hands up.
Idole cha mwisho you.
Put your hands up, hands up.
Idole cha mwisho you.
Eti anajita nguli, sishindani na mdoli yes. Foto tapite la kwangu kigoma mwisho wa lady Backstage mnakuta, mina sali rozali Just a slap kwenye show na mwaficha hii ni atari Dear bro, I'm double XL, try some more What's up bro, nataka battle na mi Ni aje yo, hindo geo ya ugenini siwezi kutoa draw Dakika tisini chalo pinzani wapo slow-mo Unabebwa na media power, suni tuta expire Mimbabe kama jumsino, kinzingwa na vunja tire Mimu sawa, na watocha kajia Power man, hip hop I use it, I wapi, you a liar Ndonyi mnabishana nani ameanzisha viduku Maisha yenu mafupi, dizeni umeme walushu Natoka September, November, amesha chuja Losha mikono juu kama wewe ni soldier
Put your hands up, hands up,
idole cha mwisho juu
Put your hands up, hands up,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hey,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hey,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hands up,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hands up,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hey,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hey,
idole cha mwisho juu
Put your hands up,
hey, Tongo Records for Records Records